نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تدغى لنكتك أدموغا بلانا إذا كل مكسيك ومصحابة رضي الله عنهم مونغو كمبو سانا أغمات الصحابة ndiyen di open zila antumiki sallallahu alayhi wa sallam kabinawuti antwamene adamu wona antumiki sallallahu alayhi wa sallam ndi kulowa chislamu amene yama chedwa uti sahaba nje tili kukambila na zabu ino zina ndi zina maubuno ena ndiyena amene amapeze kama masahaba radhiyallahu anhum lelo tikambila na kutuza ulimekezeka ali radhiyallahu anhu mama katiwo naza chikondi chimene ali radhiyallahu anhu adali nacho pantumiki sallallahu alayhi wasallam kuti kodi ali radhiyallahu anhu ankamuonetsera bwanji chikondi mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankamukonda bwanji mtumiki sallallahu alayhi wasallam musiku umene mtumiki sallallahu alayhi wasallam ankasamuka kupita ku Madina Munawara magafili adazungulira nyumba yake ndicholinga choti amupe Tumisallahu alihi wa sallam poyona situation poona ndi mene zilili apatu kuti asada samuke adampempa olimekezeka ali radhiyallahu anhu kuti akagone kunyumba yake kunyumba ya mtumiki sallallahu alihi wa sallam pa chindanda pa bedi pa malo pamene ankagona mwini wake yo mtumiki sallallahu alihi wa sallam akagonepo ali radhiyallahu anhu Kumano mwina kumafuso ndifuasha ni mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ana ganiza zochita zimenezi itu ada ashita nicholinga yoti makafili monga tane nila yoti makafili ana akambilane zote akazungulile nyumba ya mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ndiye akazungulila mtumiki sallallahu alayhi wa sallam ada afuna uti Antu akazungulira nyumbamu pamene azikazungulira apa nkuti ali radhiyallahu anhu ali nyumbamu ndipo pamene akakhale nyumbamu iwo acha azikakhala ndi maganizo onena kuti yai mtumiki uja Muhammad iyo adakhale nyumbamu mwemu asakazindikira onena kuti munthu uja watuluka iyani mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamuza ali radhiyallahu anhu kuti makafili sankwanitsa kumupha yai sangakwanitse ndipo Allah subhanahu wa ta'ala wamulonjeza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti amuteteza mmenemu ndi mmene ali radhiyallahu anhu adazipelekera umoyo wake ponino ndi chani pamene ali radhiyallahu anhu ngakhale ankadziwa kuti ali pa chiopsezo Ada tsatilabe langizo la mtumiki sallallahu alayhi wasallam loni nauti akagona adavomera akagona nyumba ya mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndipo mmene mundi mmene ali radhiyallahu anhu adazipelekera umoyo wake pofuna kukwaniritsa langizo la mtumiki sallallahu alayhi wasallam pempo la mtumiki sallallahu alayhi wasallam komaso ndicho linga chofuna kuteteza umoyo wa mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndiye pachifuwa chimenechi ulimekezeka ali radhiyallahu anhu ankawelenga ndakatulo iyi nthawi ndi nthawi akayikumbukira nkhaniyo ndiwo ndakatulo iyi kunena kuti chani ndidapeleka moyo pofuna kutetesa moyo wa munthu munthu amene ali wolimekezeka kwambiri pa dziko lonse lapansi pa nthaka komanso yemwe adapanga tawafu pa nyumba yolimekezeka kwambiri ya Kaaba pa Hajari Aswad dzina limeneli sila winanso koma mtenga wa Allah madalisa ndi mtendele zipite kwa iye amene adawo pa ndale za adani ake kote Allah subhanahu wa ta'ala amene ndi tsinde la chisomo chonse adamteteza kundale za anthu oyipitsitsa amenewa mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakhala kuphanga usiku wonse mwantendele komanso motetezeka kusangalala mchitetezo cha namalenga Allah subhanahu wa ta'ala ndipo komwe adabisala Usiku wose sibona Ali radhiyallahu anhu akupitiliza utenga wake akupitiliza ndakatulo yake unena kuti usiku wose ndidakala ndikuyang'ana adaniwa omwe sanke yembekezela kuti munthu yemwe ali nyumbamu ndiye ndineyo ndagona malo anthu mwiki sallallahu alaihi wasallam ndidakonzekela zophedwa kapena kugwidwa sizati Ali radhiyallahu anhu ankadziwa kuti umoyo wanga ndawika pa danger umoyo wanga ndawika pa uopsezo ndipo panopa ndiyembekezela zele zinthu ziwili ngati sikupedwa ndiye kunjatidwa kumangidwa kutengedwa ngati kapolo. Ndipo yeti Allah subhanahu wa ta'ala adawateteza onse anthu awili, Nabi sallallahu alaihi wasallam umaswali radhiyallahu anhu.